wameageuza, wamebaki wananishanga. Kuona niko salama, matarajio yao kwetu Mungu ameharibu. Wamebaki wanatutazama, kuona tuko salama.
Matarajio yao kwangu Mungu ameageuza, wamebaki wananishanga. Kuona niko salama,
matarajio
yao kwangu,
matarajio yao.
Matarajio yao,
matarajio yao.